Salam alaikum. May peace be upon you. It's Cartoon.
Nana, break it down.
Ay, you're too lame. Bono na cheat nika ke tu se osem. Bono na cheat nika misi main dem. Bono na cheat nika jwe niko na fame. Siku fukuzwa na mamangu, kani do niko na zangu. Siyazi shinda na managu, ujinga niku dhani nimejamu. Pole ule dhani miu kam. Ujaijua all men ask am. Guy madam, know your worth. Winnie baby girl, get the fuck up and pack the shit. Then let's get lit, there's no more begging. It's a stupid ass lambistic shit to men who probably cheat. Stupid ass lambistic shit to men who probably cheat.
Banana cheat. Banana cheat. Banana cheat. Bonona chit. Bonona chit.
Ai, nikikufa kutabo, mini voice ya madem, mini master kwa hii game. Na ai, queen of rap my name. Kama una gari kanyaga, kutembea tuliachia John Walker. Kama una sura tafuta, inabiti ni ya watu wana pesa. Uwezi cheat na bado unateseka, mbona una cheat nika ikitu sio same. Mbona una cheat nika misi mendem. Bono na cheat nika ujui niko na fame. It's a stupid ass lambistic shit to men who probably cheat. Stupid ass lambistic shit to men who probably cheat.
Bono na cheat. Bono na cheat. Bono na cheat. Bonona chit. Bonona chit. Bado unateseka, mbona una cheat nika ikitu sio same. Mbona una cheat nika misi mendem. Mbona una cheat nika ujui niko na fame. Black is power.